tuvugana kuri isaha mpagaze neza neza impande biro ku mudugudu wa Kangondo aha inyarutarama mu murenge wa Rimbera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndabona imbere yanjye abapolisi benshi bambaye impuzankano z'akazi bafite n'imbunda, ndabona n'abandi baturage nagiye numva ko babahaye amajire y'icyatsi kugira ngo nibo bashinzwe kuba bafasha abaturage kuba basohora ibintu byabo mu mazu bakimukira mu busanza. Ariko hagataho ndabona nanone imodoka nyinshi zirimo amakamyo yo mu bwoko bwa fuso, ndabona n'amabisi yo mu bwoko bwa pasiteri. Kugeza ubu rero aya makamyo ya makuru nagiye mbona kuva saa sita z'ijoro nuko yatangiye kuza muri iryo joro, ariko n'aba bapolisi biragaragara ko ukurikije uburyo bambaye harimo abarayeho nabo nagiye mbona bari bambaye n'imyenda y'imbeho, bigaragara ko igikorwa nk'uko twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga cyatangiye nijoro. Itegeko ni ukwimuka babishaka cyangwa batabishaka, ariko hagati aho ngaho kugeza ubu harimo abashobora kuba bashatse kwinjira muri Kangondo cyangwa gusohokamo ntabwo byemewe. Nanjye ubwanjye nk'umunyamakuru nashatse kwinjiramo abapolisi bakavumira, narindi n'abandi banyamakuru umva bamwe mu baturage twaganiriye uko bananiwe kwimuka n'uko byabagerekeye.
Nari mvuye ku kazi hanyuma inje nsanga bashyizeho barebe ko nta muntu winjira nyine hariya. Ubwo rero nyine byancanze nyine ukuntu ndi bubigenze, kubera ko urabona umuntu waraye ijoro aba ananiwe n'inzara n'iki byose n'ibitotsi. Amakuru mfite ni uko bari kuvuga yuko bagomba kwimura abantu nyine batuyemo.
Wari uhatuye habaga mu ruhe rwego?
Habaga mu rwego rwo gukodesha, ariko n'inzu nababwa mu rwego rw'akazi. Twarangije kwishyura ariko urumva amafaranga ntayo twari dufite, urumva ni ibintu bidutunguye.
Aho wari ukodeshaga wagombaga kuzavamo ryari?
Nari ntaravamo kubera yuko amafaranga yari atarashiramo.
Urerekeza he rero n'ibiguma gutya?
Ubu nyine ni ahantu dufite ho kwerekeza, kubera ko urabona ni ibintu bidutunguye kandi dukora n'akazi, urabona ni ikibazo.
Ubu twumiwe nyine.
Urizwe n'iki?
Twumijwe n'uko urabona niba umuntu akorera hano twari narinje nje mu kazi nsanga nyine bafunze nta muntu wemerewe gutambuka. Nkoreramo hari
ubwanyu byagombye kugenda bite?
Bakaduhaye igihe tukitegura na nibadufatirane gutya, kuko gutya ntabwo ari byiza, turamenya umwanzuro bari bufate.
Ntabwo bemerewe gusohoka, si bemerewe kuvoma, imigezi bayifunze, imigozi yajyanaga umuriro bayiciye, kandi rega yanaciye hano igiye kubica. Uri kumva nta muntu wemerewe gusohoka, bo bari mu nzu amakara, abantu bishwe n'inzara. Ntabwo tuzi ikintu kindi kiri bukurikireho nyuma y'ibi ngibi. Ibi ngibi ntabwo twagira, kuko ejo baje kutubwira ngo itegeko ni ukwimukana. N'ikindi kintu uwo minisitiri yavuze, yari yarizaniye abanyamakuru be, ikintu yavuze ngo itegeko ni ukwimuka.
Abanyamakuru barashaka kuvuga iki?
Ni uko twe twabonye abanyamakuru ba Radio Rwanda, Televiziyo Rwanda n'abandi banyamakuru, ikindi kinyamakuru cyari gihari nta kindi kinyama, kandi iminota yahamaze. Bashinze amatete bahita bahamagara abaturage, ni iminota 20 yahamaze. Ikintu yahagurutse, uwa mbere yarahagurutse aramwakira, uwa kabiri ahita aza aravuga ngo ikintu twari tuje kubabwira ni uko guhera uyu munsi kugeza ku cyumweru nta muntu ngo tuzajya gusengera mu Busanza. Ubwo nyine uri kumva ni ikibazo, si ubu tugiye kurirwa hano, ubuse turarya iki? Nk'abanyamakuru ahubwo mutuvuganire n'abasirikare batuye hano, we bari hano, wenda bagendera tuzanira ibiryo tube turira hano hanze, kuko n'abari imbere nitujyamo n'imbere se ubundi turarya iki? Abandi abari imbere amazi si bemerewe kuvoma, waraye atavomye si yemerewe kuvoma, umuriro bawuciye, ntabwo wabona naho uhahira. Uri kumva n'abari imbere bari kwifuza gusohoka, ati cyaduha tugasohoka tukajya kurya nyabisindu wenda muri resitora. Uri kumva natwe nitujyamo imbere nta n'ikintu tuba tugiye kumara, ahubwo mudusabire batuzaniye ibiryo hano tube turira hano, nta kibazo twe dufite.
Eric bagira ubusa, abo n'abaturage bananiwe kwinjira muri Kangondo. Hari abaturage badashaka kuvayo, ariko hari n'abandi bifuza kwimuka ariko bananiwe kwinjira aho bari batuye. Byifashe bite?
Venus Nshimimana, ndakumenyesha ko iki kibazo cyatangiye kuva kare, haba ubutegetsi ndetse n'abaturage batabyumva kimwe, ariko ku bwa naremba cyangwa kuri naremba hari bamwe bavuga ko bagombye kuba bahawe uburenganzira bakajya gusohora ibintu byabo bakaba kwimuka, ariko ntabwo bemereye kwinjira nkuko nabikubwiye. Hagataho ndakumvisha uyu muturage uyu niko abyumva, buriya hari n'abagenzi be bahuje icyo kibazo, ariko hagataho ndereko twumva uwo muturage virusi Nshimiyimana nkakubwira ko ikintu nabonye mu kanya na hoze mbona akadege ko mu bwoko bwa drone cyangwa katagira umupilote kagenda gatambuta ubutumwa buhamagarira buri wese aho ari kuba yasohoka akaba yajya mu modoka akajya kwimuka yimukira mu Butanza mu mazu yubatswe n'umushoramari. Ikibazo kimaze imyaka itanu na n'ubu ngubu kitari cyagwa kimuteze n'ashinima
ngende umushoferi umuryango mpamagara umbwira ko ahantu hose bagose nagusohoka nakwinjira. Ngende atuye bana mushiki wanjye afite imiryango icumi kodeshibamo abantu akagira inzu y'ibyumba bitatu na sarabamo. Ibyijwe muri leta bifite inyungu rusange igihugu tugomba kubyakira, kuko niko biba byagenze leta byadutekerereje nk'abanyarwanda, kuko turi abanyarwanda twumva ukuri kandi tukanyenda ku mategeko y'igihugu cy'u Rwanda, kuko ni leta yubatswe yubakitswe ndabyumva, ariko nayo ikatureberera ikareba inyungu rusange n'inyungu z'umuntu aho yakuraga naho yinjirizaga. Ibi bibaye ntabwo twabyanga, ahubwo nshatse kuvuga iki, nshatse kuvuga ko nk'ubu nk'umuryango wanjye niba urimo hano babuze buryo ki wenda bajya ku kagari bakajya kuvuga ati wenda iyo nzu turayemeye, nabuze buryo ki ninjiramo wenda njye kubabwira dukusanye ibintu tugenda aho abandi bari tujye kuba twahicara. Njye ndasaba rwose ko mwadufasha nk'abayobozi batureberera leta yubatswe n'umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame twemera, abantu baraye hanze bakaba bakwinjiramo, abasohoka nabo bajya mu kazi wenda simbizi, kuko buriya hari impamvu ibi byabaye bakaba bajya mu kazi. Ariko nkanjye njye ndasaba nka leta y'ubumwe mudufashe, niba umuntu yarafite ahantu yajyanishaga umushyitsi n'umwana wenda nitwemera iyo mazu kandi turayemeye, kuko n'ubundi niko byagenze, muterere naho umushyitsi azajya ajyamo
naho umwana
yajyamo. Njyewe nta gikorwa na kimwe nacyanga leta y'ubumwe yakifashe y'icyemezo, kuko njye ndi umunyarwanda, nkunda u Rwanda, navukiye mu Rwanda, sindi umunyamahanga. Ariko mudufashe abantu bahafishe ibikorwa byabatungaga, murebe ese bazajya hari ahantu bazajya iki, bazabaho gute, umwana azigate, aho bakuraga ibibatunga bazabikura he, baragurishije iwabo mu cyaro barahamazeyo, mukora ikintu gituma umuntu atakwisanga mu mubabaro. Kandi twari dushima leta y'u Rwanda, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda y'ukarama y'ukaramba yatugeneye kuba hagwanya jenoside, kandi n'ubundi turacyamusingiza. Ntabwo ibi ngibi byamanira kugira ngo atekereze umunyarwanda bitewe n'ibikorwa yagiye agerageza gukora.
Ibi nta nubwo ari ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo wenda ngo ni ubwumvikane, ni itegeko. Kuko nimba bavuze ngo kwimuka ku ngufu, urabona hano harayemo abasirikare na polisi baruta abasivile bahatuye, kandi baza bikwije. Bivuze ngo twebwe nubwo babaze twavuga ngo umunyarwanda afite agaciro mu gihugu cyiwe, ariko ntabwo ariko tubibona. Nimba turaturariwe igipangu kikararirwa n'abasirikare batandatu, nta ntwaro dufite, ariko bakaza bitwaje intwaro zirenze. Kandi kutwimura ntabwo ari ubwumvikane, ari ubwumvikane batubwira ngo ese abashaka amafaranga ni bande, ese abashaka ayo mazu ni bande,
kwarindira umutekano hari icyo bitwaye,
biragitwaye. Ubu se urabona nimba naraye ku kazi nkabanje nkabura uko naho, ubwo uri kumva ubu se ndirirwa he, nzarasigiye kwinjira hano ku muhanda.
Wasabye uburenganzira bwo kwinjira ngo ufate ibintu byawe,
reka ntabwo byemewe. Ubu se duhagaze hano si tuba twinjiye twanabifashe, isibye ko no kubifata ntabwo mbize nako.
Abo ni bamwe mu baturage bavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa, bamwe bifuza kwinjira muri Kangondo bagafata ibintu byabo bakimuka, abandi bavuga yuko abasirikare babarusha umubare. Eric Bagirubusa, abo basirikare n'abapolisi barimo bafasha abaturage kuva aho ngaho muri Kangondo, nkibarize ibo nta miryango bafite aho ngaho nyirizina, nabo barimo basohora barimo bimura.
Vyanose Nshimiyimana, kugeza ubu ngubu kumenya ngo niba muri izi nzego z'umutekano ziri guhatira abaturage kuba bakimukira mu Busanza ngo zaba zifitemo imiryango, kugeza ubu nta muntu ndabona ufite nk'umuryango. Ariko amakuru nagiye mpabwa n'abaturage bahano bagiye bambwira ko amakuru babaga bari gupanga kugira ngo babimure bayahabwaga nabo bo mu nzego zabo bakaza bakayaribira ku mu buryo bw'ibanga. Nkakumenyesha ko rero uko ngo natangiye nkubwira ko ikibazo cyatangiye nijoro mu bwanga bwo kubimura watangiye nijoro, hari abantu bari babonye amakuru mu ibanga ku buryo abagabo badushoboye bari barangije guhungisha ibyangombwa byabo. Bamwe twagiye tuganira bari hakurya za Kibagabaga, ariko ugeze Kibagabaga kugira ngo ubashe kubona koko iyi gahunda ikomeye byanze bikunze nta kuvuga ngo disimusiga ntabwo bamusiga hano muri Kangondo. Nakubwira ko kugira ngo ube uri Kibagabaga nibwo ubona neza neza umusozi wose uko inzego z'umutekano zipanze mu kugira ngo zirangize igahunda yo kwimura abaturage.
Eric Bagira Ubusa watwibutsa muri make ukuntu icyo kibazo cya Kangondo cyaje umugambi wo kubimura naho bigeze ubu.
Agarutse Nshimiyimana, nakubwira ko kuva mu 2017 haje gahunda yo kubwira abaturage ko bagomba kwimuka. Bazi ko hahise havuka ikibazo cyo kuvuga ngo umushoramari ari kubabarira amafaranga make, bigera naho bajya mu nkiko. Kugeza ubu imyaka itanu yari ishize, hari n'umwe mu baturage witwa Jean de Dieu Shikama yarafunzwe azira ibingibi bavuga ngo bari gupfobya jenoside bitewe n'amagambo yasohoye yakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Namenye ko yatangiye kubazwa ku wa mbere ashobora kuzajyanwa mu bushinjacyaha. Nakubwira ko rero ubutegetsi buvuga ko bagomba kujya mu mazu agendanye n'igihe, kandi ngo aho batuye hagomba gukorerwa ibikorwa by'inyungu rusange. Ariko bo bakavuga bati ibikorwa by'inyungu rusange ntabwo bigomba kudukandamiza bitukamira ku mitungo yacu, batubarire amafaranga. Ariko bo bakavuga bati ubutegetsi bukavuga bati ubwo mwanze mukunda mugomba kujya mu mazu. Hagati aho rero ikibazo kimeze gutyo, ariko nkakwibutsa ko hagati aho hari imiryango yari yarangije kugana inkiko. Umunyamategeko twavuganye umwe mu babunganiraga yandibuka avuga ngo ibigiye kuba muri Kangondo biragaragaza ko u Rwanda we yarufashe nk'ishyamba ritagira umutware. Avuga ngo ni mu ishyamba hahandi ushobora kuba inyamaswa iruta iyindi iyimira kubimura muri ubwo buryo, nuko yabigeranije Venuste Nshimiyimana.
Eric Bagira Ubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika, ukomeje ukurikirane iyo nkuru igeze kubumva Ijwi ry'Amerika makuru yacu. Ataha gataho ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana, kandi gira akazi keza.